Ese Imana yakoresheje ubwihindurize mu kurema? Icyo Bibiliya ibivugaho. Oya, Bibiliya igaragaza neza ko Imana yaremye amoko atandukanye y'ibinyabuzima, inyamaswa n'ibimera. Ivuga ko abantu bose bakomotse ku babyeyi bacu ba mbere, ariwo Adamu na Eva. Bibiliya ntishyigikira igitekerezo kivuga ko Imana yakoresheje ubwihindurize mu kurema ubwoko butandukanye bw'ibinyabuzima. Ariko nanone ntihakana ko hagenda habaho ihindagurika mu moko amwe n'amwe y'ibinyabuzima. Ibisobanuro biragira biti: ijambo ubwoko rikoreshwa muri Bibiliya rikubiyemo ibintu byinshi, rikaba ritandukanye n'ijambo umuryango rikoreshwa n'abahanga muri siyansi. Usanga inshuro nyinshi ibyo abahanga bita ubwihindurize biba ari ihindagurika riba ryabaye mu bwoko runaka, nk'uko buvugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro. Ibisobanuro birarangiye. Ese Imana yakoresheje ubwihindurize? Abantu bemera ko Imana yakoresheje ubwihindurize mu kurema, nabo ubwabo hari ibyo batemeranyaho. Nk'uko igitabo Encyclopedia Britannica kibivuga, bamwe mu bantu bizera ubwihindurize bemera ko ihindagurika rigenda riba mu miterere y'ibinyabuzima ari bumwe mu buryo Imana yagennye bugenge ibinyabuzima. Ibi ni bimwe mu byo abemera ubwihindurize bizera. Ibinyabuzima biriho ubu byose bikomoka ku bakurambere baba barabaye mu myaka myinshi ishize. Ubwoko bumwe bw'ikinyabuzima bushobora kwihinduramo ubundi bwoko budafite aho buriye nabwo. Uko ibintu byagiye byihinduranya, Imana yabigizemo uruhare. Ese inyigisho y'ubwihindurize ihuje na Bibiliya? Abemera ubwihindurize bavuga ko ibivugwa mu gitabo cy'Intangiriro bidashoboka. Icyakora, Yesu yakoresheje ibikubiye muri icyo gitabo ashaka kugaragaza ko ibivugwamo ari ukuri. Bibiliya yigisha ko mbere yuko Yesu aza no ku isi, yabanaga n'Imana mu ijuru kandi ko yamukoresheje mu kurema ibintu byose. Ubwo rero, igitekerezo kivuga ko Imana yakoresheje ubwihindurize mu kurema amoko atandukanye y'ibinyabuzima ari hano ku isi, ntaho gihuriye n'ibyo Bibiliya yigisha. Kwavuga iki ku binyabuzima bihindura imiterere yabyo? Bibiliya ntisobanura uko ihinduka riba mu bwoko runaka bw'ibinyabuzima rigenda. Ariko nanone ntihakana ko ubwoko runaka bw'ibinyabuzima Imana yaremye, urugero nk'inyamaswa cyangwa ibimera, bishobora guhinduka bitewe n'aho biherereye. Nubwo imiterere yabyo ishobora guhinduka, ntitwabyita ubwihindurize kuko nta bundi buzima bwo bwongeye kuremwa.